Military Mareykanka ayaa sheegay in dhowr dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab inay ku dileen duqeyn dhanka cirka oo ka dhacday dalka Soomaaliya. Duqeyntan cirka ayaa galabnimadii Khamiisii waxay ka dhacday gobolka Bay, gaar ahaan meel qiyaastii 160 km dhinaca galbeed kaga beegan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Sidaas waxaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska Mareykanka ee AFRICOM. Taliska si dhaqso ah uguma jawaabin su'aalaheed haddii ay jiraan dad shacab ah inay ku dhinteen ama ku dhaawacmeen. Duqeyntan ay sheegeen inay la bartilmaameysaneen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Mareykanka ayaa qaaday howlgallo dhanka cirka oo ka dhan ah dagaalyahanada ururka Al-Shabaab sanadkan, kadib markii uu amray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in la sii ballaariyo duqeymaha lala bartilmaameysanaya ururka Al-Shabaab. Wargeyska The Long Watch Journal ayaa sheegay in sanadkan keliya ay dhaceen 15 duqeyn dhanka cirka ah oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Mareykanka ayaa sheegay in duqeyntii ugu dambeysay ay ku dhacday wada shaqeyn ay ka heleen dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran. Bilowgii bishan, Mareykanka ayaa duqeyntii ugu horreysay wax uu la bartilmaameysaday dagaalyahanada kooxda Daacish ee ku sugan dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ku sugan waqooyi bari ee Soomaaliya.